ngithathele injabulo yami. Ake ngiyekele ngikale iqiniso, ngithathele injabulo yami. Ake ngiyekele ngikale iqiniso, ngithathele injabulo yami. And we are going to die for now. One is an uncle who turned and we are going to die for now. I love
Yeah.